Wako nukta, sijenge na kutoka moyo wangu mkweche, mami sana ogopa kanaota, kabisa kanaota vipi nibaeleze, dodo nimeokota. Napenda sana, wana nita zero
Jerry Nunda,
inukainama, doto ni San Siro
Kwara Lunga.
Unyama unyama, baka seme ndio
Jerry Nunda,
cheza mama, nitapiga ndio Uzeze, uzeze, mama, mbaka nyuzi zinaongea. Uzeze, mama, zeze, mama, mbaka nyuzi zinaongea. Zeze, mama, ole. Ayo mascara, mie pumnara, zangu ishara, kichwa kichwa nangia. Kila idara, fiti mara, mama Clara, my sweetie, my dear,
my sweetie, yo, yo.
Napenda sana, wana nita zero
Jerry Nunda,
inuka inama, doto ni San Siro
Kwara Lunga.
Unyama unyama, baka seme dio
Jerry Nunda,
cheza mama, nitapiga ndio.
Zeze,
mama, mbaka nyuzi zinaongea.
Zeze,
ah, zeze,
zeze,
ah, mbaka nyuzi zinaongea.
Zeze,
mama, olewa.